cool squads, man. Oh, ni mula upeg na wana. Tuna go, 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 tuna gonga chias. Tuna go, 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 tuna gonga chias. Tuna gonga chias. Tuki dance, dance. Tuna gonga chias. Tuki dance, dance. Siku za kazi tunasaka madili, piga madili, kumeki mahela. Weekend tunatuliza akili, tunafikiri kupondara. Tunalipuka pamba kali, ngali ngali, mifukoni mambo shwari. Tunazama ndani ya klabu kali, kunywa pombe kali, kubuzi akili. Ukiwekwa mziki tunapali pali, wanangu wakaliwa sicheze mbali. Nuksi bala tupeni mbali, wakati ndo unjoni topali. Kwa madada wakali onavyo no Philip sijari, jacheni zungusha. Wanaume kama kawa mapanga sha. Lukeni, tundeni vunjeni. Hata kizombi zombi wevunja tu. Kijoka joka wevunja tu. Kisingeli singeli wevunja tu. Au kijoti joti weshtua tu. Hata kizombi zombi wevunja tu. Kijoka joka wevunja tu. Kisingeli singeli wevunja tu. Au kijoti joti weshtua tu. Hakuna atake kukase, just be free. Ni wewe tu. Tuna go, 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 tuna gonga chias. Tuna go, 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 tuna gonga chias. Tuna gonga chias. Tuki dance, dance. Tuna gonga chias. Tuki dance, dance. Aisa, Babu Junior kavulugwa. Yari, sio, kwa pini hili maze. Utake, ustake, utaluka tu mzee. Baba mzuka utapanda tu. Hata kama Masai Mori itapanda tu. Wewe shika kinywaji kwa fula. Gonga chasi na wenzio. Ni fulu kuponda la. Jasi piga mvinyo. Iwe bia ukonyagi ni wewe tu. Kilevi au maji ni wewe tu. Jeuli ni mfuko wako. Pa, pa, pambana hali yako. Kwa madada wakali ona vino fensi jari, jacheni zungusha. Wanaume kama kawa mapangasha. Lukeni, dundeni vunjeni. Hata kizombi zombi wevunja tu. Kijoka joka wevunja tu. Kisingeli singeli wevunja tu. Au kijoti joti weshtua tu. Hata kizombi zombi wevunja tu. Kijoka joka wevunja tu. Kisingeli singeli wevunja tu. Au kijoti joti weshtua tu. Hakuna atake kukase, just be free. Ni wewe tu. Hakuna atake kukase, just be free. Ni wewe tu. Dance, tuna gonga chias, tuki dance, dance.